ulaza kunyicha. Ladies and gentlemen, it's me Linux and I'm dead again.
Yeah, the VOA
ulaza kunyicha.
Yeah,
umenishika pabaya, peke yangu natembea naongea, majabu najionea, mapenzi naponielemea, najipa mania kujinasua. Mikononi mwako kuna vya kulazimisha, ila siyo upendo. Ukinipa moyo wako nitatunza kama jicho. Utapungukiwa nini ukinipa furaha? Nitoe maumivu na majera. Kama unanipenda niweke wazi, usinifiche fiche kama mwizi. Na kila mdhalauliwa hakosi pa kuheshimiwa, na kila na kama mapenzi basi unamie nipunguze kasi, na kama yeah. Najipa mania kujinasua mikononi mwako. Oh, I don't know if you gonna stay, I don't know if you gonna run away. Unambe mapenzi lini mimi utanipa, kila siku mbona mi unanitupa mie. Ni kama unanipima uzito ulipo, nipo nipo vikopo kope wewe, mindo niwe malipo. Sometimes fresh, sometimes present unanimix, nikiwa sipogo na shindwa kukumisi. Najipa mania kujinasua mikononi mwako. Na kila na kama mapenzi basi unambie nipunguze kasi, na kama yeah. Najipa mania kujinasua mikononi mwako. Mimi utanipa, kila siku mbona mi unanitupa, yeah.